kusokezi nzuke zedlule besixoxa ngemizwa yethu yenhliziyo ngoba ingxenye esemqwa kakhulu kwesikhono kodwa uma siyivumela isibuse ingasibeka esimeni sokuba ntekenteke. Angibingelele phinde futhi ngithokoze ngwamukele engosini yethu fresh ngingusibonelo BT wakangema ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Uma ukucabanga lokhu imizwa yenhliziyo yethu ingxenye ecabanga kancane ngokomphefumulo wethu. Kahlehle, kwezinye iy'nsuku kuba sengathi ayinakho sanhlobo nokuncuka ukucabanga lokhu. Manje-ke, mina ngiyakwazisa ukucabanga ngendlela, kube ne-logic nje. Futhi kuhle lokho. Kodwa uma imizwa yenhliziyo ungenayo ama-emotions, noma ungacabanga kahle, akuphelele ngoba uyakudinga ukuphushwa lugqozi kokunye. Yikho kusinesibe zidalwa engabantu lokho. Kodwa khona kunjalo. Futhi siyadinga ukuqaphela imizwa yenhliziyo yethu ngoba uma siyeke izenzele ngokwayo, singagcina soleleke ophathe, sigcine singabantu abangalambeleki ukuba seduze kwabo, ngisho noyedwa, ngaphandle kaSathane. Eyokuqala kaPetro 5 verse 7 no-8. Niphonse iy'nkathazo zenu zonke phezu kwakhe, ngokuba uyanikhathalela, qondani, nilinde, isitha senu uSathane, siyahamba njengebhubesi elibhodlayo sifune singamgwinyi. Uma ngokuthi ubuke amamuvi eyilwane uzobona ukuthi ibhubesi lihlasela isilwane kumbe umhlambi esikhathini lakhona ubuthaka kumbe sibuthaka lesi silwane. Kungaba isilwane esincane ngokweminyaka, esintekenteke, esikulayo kumbe esigula kakhulu. Yona nto kanye-ke leyo eyenziwa ngamabhubesi, isitha sizokulinda kuze kube leso sikhathi ubuthaka khona, imizwa yenhliziyo yakho ivutha ingahlaziyi kwakuhlaziya, qede sitha sithole lapho-ke intuba singene. Qondani, nilinde, isitha senu Sathane siyahamba njengebhubesi elibhodlayo sifune singamgwinyi. Yebo, imizwa yenhliziyo yethu yinto enhle, kodwa ungayivumeli iphumo lawulweni lwakho. USathane uyabuka, ubheka intuba, ulindile futhi. Ngakho, zilawule, uqaphele. Ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Lezi inkulumo zezwi elifushane mazi kubusisa, ungacesi kuthumele zona nge-WhatsApp inamba yethu ithi 067 706 0077. Anguphindele 067 706 0077.